ShankySupplier.com.
Extra music.
Yeah.
Uchizu chizini, logo chizini.
Yeah.
Ajari kasini.
Echi, niwa kipepa jenjari.
Nitabia yangu sini, teacharini.
We take it over.
Kizase chabidi, kinapenda uchizini mpaka basi.
Oh,
basi. Oh, wewe.
Medic. Kila.
Kifaru cha jeshi. Kimengia, okulo wanawazi. Mishajia. Mishajia. Kifaru cha jeshi. Cha jeshi. Kimengia, okulo wanawazi. Mishajia. Mishajia. Kifaru cha jeshi kimengia. Okulo wanawazi. Hawajui kufagilia. Tushaikia. Indabavu, kidefu, kichogo tunabangua. Wewe. Mwento wa shado, kikomato, masko piso, bado tupogado. Tunankia kijeshi,
maskumbiso.
Wagwania tucheke,
maskumbiso.
Tunankia kijeshi,
maskumbiso.
Maskumbiso tucheke,
maskumbiso.
Tunankia kijeshi,
maskumbiso.
Wahunia tucheke,
maskumbiso.
Haya, haya, mchaka mchaka, mchaka mchaka, mchaka mchaka, mchaka mchaka, twende, mchaka mchaka, mchaka mchaka, mchaka mchaka, mchaka mchaka. Nasisaka, mi bado sijazipata, nikizipata, boso unipenda moto tajuta, watajuta. Mchaka mchaka, wafikwata, napigisha kwata, mchaka mchaka, watoto wadogo, napigisha kwata, mchaka mchaka, na waso unipenda, napigisha kwata. Haya, 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 chesa keka kamavu,
kika kamavu,
luka keka kamavu,
kika kamavu,
chesa keka kamavu,
kika kamavu,
luka keka kamavu. Chesa keka kamafu,
kika kamafu,
luka keka kamafu,
kika kamafu,
chesa keka kamafu, kika kamafu, kika kamafu, kika kamafu, kika kamafu, kika kamafu. Wenye bichi umetuachia bichi, oh, longo ni bichi, kum, bora damu imwagike,
sasa
hila skombiso afike, yeah,
ndio,
usalama mkubwa,
ndio,
utapotea njia huko. Wewe ulizia, usije na changalawe.
Ndio.
Watenende njo na idea.
Ndio.
Bila ifo utaumia.
Ndio.
Vibaya vibaya.
Ah, ndio.
Utajua wewe hiyo vibaya.
Yeah.
Kufa au kupasuka. Wewe. Chirido chisimzafi. Suma mentions. Sangu nature. Kabasela mchizu arodi. Logo chizi machlebo. We! Na kujua. Wewe! Maskombiso wa kinyelesi. Smoker.
Ayawe, ayawe.
We the smoker.
Ayawe, ayawe.
Derefa.
Ayawe, ayawe.
Machete.
Ayawe, ayawe.
Maskombiso wa mbezi.
Ayawe, ayawe.
Maskombiso wa mbamboto.
Ayawe.
Uyoko ni bi. Ayawe. Mugula ndoza visirani mtungu wa vibwe. Maskombiso chani kamushi. Maskombiso nguvu kazi.
Manyoe.
Logo chizi chubia.
Wango zoma.
Kumbe skombiso ndo baba. Baba. Mama nakuita baba.
Baba.
Matipo. Alafu mama naigisa baba. We baba.
Na mchiafu.
Sikia. Tulanki ya kijeshi, maskombiso tuchekeshi.
Haya, 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 haya.
Tulanki ya kijeshi, maskombiso tuchekeshi.
Haya, 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 haya.
Tulanki ya kijeshi, maskombiso tuchekeshi.
Haya, 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 haya.
Are you serious? What? Watafutanji pari pari na manyupani kwao.
Haya we, haya we.
Sorry na mpuu.
Haya we.
Baka Dubai yo.
Haya we, haya we.
Maskombiso South Africa.
Haya we.
Watafutaji wa moko. Wakwanza mimi wapirinye.
Tupe ni misucho.
Utahara chipofu. We. Usije kama mama na kulisia nyumbani. Kanyarodi wa tantale. Maskombiso mwisho bajaji. Kimtima unko. Sabo snea. We doni, doni wewe. Maskombiso kusimu ulongo nyeri. Maskombiso kiwani. Maskombiso chamansi. Maskombiso temeke. Maskombiso buguruni. Maskombiso kinyelesi. Maskombiso besi.
Kisemfule.
Maskombiso buchu. Wanalamu.
Wa usalamu.
Wanalamu we. Ya moto babake na watuma wewe. Na buchu.
Ose chagi gino. Maso biso vibubuti. Mbuso biso. Wakunisika mdogo wangu. Na kujua. Ose chagi gino. Maso biso morogoro gobu wa gina.